run the record.
London, Westside News,
meet again. Don't wait, Mariana. Utoka ku ski mama sambila mumiki simu ku. Can you be my baby babu? I am your angel. Sevo mabavu ukanikana ni sasa ndukati savu unevu. Ya mingu na kutonda kayobe. Anything you want ngu visole. Hali yobe kubanga chechobe. Gini ngiri ove.
Kakai kashimbila pilu yaka. Kikaka kikaka kikaka. Supu ya mbuzi wama kuchila na juice. Hata mutali hona ni changu beauty. Kiwa mishap, mishap, kiwa mishap, mishap, ona mishap, eni wachana neo. Kiwa mishap, mishap, kiwa mishap, mishap, ona mishap, eni wachana neo.
Okay, you're my first priority, na kulata na beti. She's so cute, liti, na your beauty is so plain. Okay, so mina bebe, kuta pupino pajuti, na laku tumine. Hey, kuku, iyo beauty, okay, palanga, sheti, walenga, vula pochete. Chikondi chako appreciate, kukusi ya ini date. Do unani mishapu, yeni ratana neo, ni wundendene hamo, weni tokwana, eh.
Kagelo kashimbile pilu ya kai. Kikaka, kikaka, kikaka. Supu ya mbuzi iwa mochila na juice. Ataka fupi onani tena vibute. Kika mishap, mishap, kika mishap, mishap. Ona mishap yeni ratana neo. Kika mishap, mishap, kika mishap, mishap. Ona mishap yeni ratana neo.
Kashimbila pilu yaka. Kikaka, kikaka, kikaka. Supu ya mbuzi wama kuchila na juice. Hata mutali hona ni changu beauty.
Hey, mama, yeah, mama four. Can I take you to the beat? Yeah, listen. First of all, I go by the name of Ara Osikele's Rock. I am a real guy who likes it to joke. I can't love my mission, no new is to deck. Make you my baby mama, don't you want my tea? Hey, nani, bara fera winana. Lada, you my cute classic wakanana. Can you be my soulmate? Iti kanyeze mwaringi mo. Looking as a ndendende, kafele ndendende.
Like a type yaka when I am a foe. I know you dead, but I don't care. Wali lato, ki wana fela mato. Love is my motto, can you be my toe? Okay, mushimani, ushimbile pilu yaka fa. Ki waka, ki waka, ki waka. Supu ya mbuzi, wa mchila na juice. Ata ni mutali, onani charungu beauty. Ki wa mishap, mishap, ki wa mishap, mishap. Onani shop, yani ratana.
Ki
wa mishap, mishap, ki wa mishap, mishap. Onani shop, yani ratana neo.
RK Music.